Ichabu kaka chisinga yangu leo mutindo zalina. Oli mato chuma, you a real man. Genena vina kwanzi chukiza. Nakaze poko duroso liko loza. Mutifuma chumu nzi kakanya. Chafuka chamu wazo kumula wazako. Puli gabi zami ukebi abali na bivako.
Gonna win.